ganyane re skimile tshu with the virus kamara studio ka tshelo re betha tsona di roba di tshipitsa ka tshelo la di jaja mos tsa bafana ba ka tshelo locomotive team siawa re betha fela eish ewe nai yo leto iskatsa khona mzala.
Rebetha ya machangane, ibana ya leka ya wana madala. Bana!